Yeah. If this meant to fall in love, then so be it. You dedicate your life to love someone, then she fails to reciprocate it. Besides, she hurts in return. Julie, it's more than a quarter to my lit kamanang.
Thank you, Leso.
Zama tuna dali, tugepewa tari my girl, tugefika mbali wami, bezi langu kwaku baby. Ninge zama tuna dali, tugepewa tari my girl, tugefika mbali wami.
Bezi langu la kwanza girl, niliamua kukupa mami, na wewe pia baby ukawaza. Ukamua kulipa mapenzi.
Nilitamani kupita mabu, nikamua nikwite dali. Ukanyambia nikwite mami, miniwe dadi na uwe mami. Utoto wetu baby ukawaka. Ukatamani kunivisha pete, nikakwambia tungali wadogo. Penzi lingetosha mami.
Julie, kutengana kwangu kulizushwa na wazazi wako. Eta wakuridika na rangi yangu, umaskini mie. Ubaguzi wa rangi utaisha lini?
Bezi yangu kwako bibi, ningezama tuna dali. Tugepewa time my girl, tugefika mbali mami. Bezi yangu kwako bibi, ningezama tuna dali.
Tugefika mbali mami.